Yumwamba, yes, Yumwamba, hallelujah, Yumwamba, yes, Yumwamba, Yumwamba, yes, Yumwamba, yeah, yeah, aliye juu Yumwamba.